Amani, 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 Kenya.
Amani, 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 Kenya. Umoja, umoja, kati yangu na wewe.
My name is Justin Juma. I'm a pupil of Queen of Peace Girls Primary School, Diocese of Lodwar in Turkana County. I would like to leave a message of peace for all of us Kenyans and friends of Kenya as we approach the elections. May we choose our leaders, not based on tribes, but men and women who will lead us with wisdom, integrity, and fear of God. Long live the government of Kenya. Long live the entire people of Kenya. Long live Kenya, the pride of Africa. Thank you.
Jina langu ni Niva Akot. Nasoma katika shule ya msingi ya Malkia wa Amani katika jimbo la Lodwar, Turkana County. Ningependa kuongea kuhusu amani, hasa wakati huu wa uchaguzi. Ningependa kuambia wananchi wafanye uchaguzi kwa amani. Muachague viongozi ambao wanamcha Mungu, wana heshima na wanaopenda amani. Msimchague mtu sababu ya pesa pekee. Msipigane sababu ya viongozi. Si vyema nchi yetu ikae bila amani. Tutapata hasara badala ya faida. Malkia wa Amani atuongoze.
My name is Jonah Mojong, a pupil of Queen of Peace, Diocese of Lodwar in Turkana County. I would like to talk about peace, especially in this time of elections. For our parents and elder brothers and sisters who are found in politics, and all of us, the citizens of Kenya, may we make it a friendly and fair game played in peace for the good of all. Thank you and God bless you as I wish Kenya and all Kenyans a peaceful and successful election come August this year. Thank you.